Tubahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro heza. Radio Nijwi rya Amerika ku murongo w'104.3 FM. Nimwegere inyakiramajwi zanyu maze mwihera amatwi ibyo twabateguriye kuri uyu munsi. Muri studio muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba mfatanyije na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaza kuvuga ku gikorwa cyo gushyikirizwa ibyumba by'amashuri yisumbuye cyakozwe n'umuryango Plan Rwanda. Aya mashuri akaba yarubakiwe akarere ka Bugesera mu rwego rwo guteza imbere uburezi. Ariko kandi bamwe mu bana biga bafite ubumuga bw'ingingo batangaza ko mu kubaka amashuri bazajya bazirikanwa. Tukivuga ku burezi kandi turaza kureba zimwe mu mpamvu abana bata amashuri bakajya mu mirimo ivunanye, aho tuza gusura akarere ka Huye mu majyepfo. Muri iki kiganiro kandi turaza kureba ingamba zafashwe mu nama yahuje polisi y'igihugu n'abafite utubari na za hoteli muri gahunda yo gukumira abana bafata ibisindisha.
Dutangira ikiganiro cyacu tugiye guhera mu burasirazuba mu karere ka Bugesera, aho umuryango Plan Rwanda International washyikirije aka karere ibyumba by'amashuri yubatswe ku nkunga y'umuryango. Bamwe mu bana bafite ubumuga ariko nabo bakaba basaba ko mu kubaka amashuri hazajya hazirikanwa ubumuga bwabo. Ibindi kuri iyi nkuru turayibaza Jean Baptiste Ndayiragije.
Umuryango Plan Rwanda International nk'umufatanyabikorwa w'akarere ka Bugesera wubakiye aka karere ibyumba by'amashuri yisumbuye. Mu muhango wo gushyikiriza aka karere ibi byumba by'amashuri, umuyobozi w'akarere ka Bugesera Bwana Rwagajuruwi yatubwiye icyo bateganyiriza izi nyubako.
Zikaba ari inyubako duteganya gutangizamo ishuri by'icyitegererezo mu kwigisha za siyanse. Rikaba ari ishuri mu by'ukuri tubona nk'igisubizo ku burezi mu karere kacu ka Bugesera, kuko akarere kacu wenda akarere katafite amashuri menshi cyane nubwo atangiye kugenda yubakwa hirya no hino. Ariko tukaba ari ishuri twatekereje ku bufatanye na Plan nk'umufatanyabikorwa w'akarere kacu, kugira ngo turebe uko abana barangiza umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, cyane cyane mu mashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 ari hirya no hino mu mirenge, ukuntu abana batsinze neza. Twabashyiraho ishuri ry'icyitegererezo kugira ngo bahabwe mu by'ukuri uburezi bujuje ireme.
Ku ruhande rwa Plan Rwanda International, Bwana Umukunzi René Christian yagarutse kuri programme zigera kuri enye bafite kugeza mu mwaka w'2018. Izi programme zose zikaba zigamije kuzamura imibereho myiza y'umwana, cyane cyane mu myigire.
Nagira ngo mbanze wenda mbabwire yuko Plan Rwanda ifite muri gahunda enye z'ingenzi zitugenderaho kugeza mu mwaka wa 2018, nk'uko ari leta ari n'abandi bafatanyabikorwa twese tugenda tugira icyerekezo. Dufite mbere na mbere kugera 2018 gahunda enye z'ingenzi. Iza mbere nizo ni n'uburezi n'uburere n'uburenganzira bw'abana b'inshuke, ibyo muri mu rurimi rw'amahanga rwitwa Early Childhood Care na Development. Iyo ni gahunda yubaka amarerero, igashyiramo ibikenewe byose nk'ibyo twakwita nursery schools mu mijyi, kugira ngo abana bose babashe kugera aho baba bari, babashe kubona iby'ibanze, babone gukura nk'uko inzobere mu by'imikurire y'abana babiteganya. Iyo ni programme imwe. Ya kabiri ireba kuri wa mwana noneho wagiye muri primaire. Nimo iki gikorwa nk'iki ngiki kibamo. Harimo ibice bibiri byo kubaka amashuri nk'uko yari amaze kubibaza, ariko harimo n'icyo kubaka ubushobozi bw'abarimu, ubushobozi mu miyoborere y'ishuri, kubahiriza gutegura za curriculum ku buryo bwubahiriza uburenganzira bw'umwana bigendera nanone kuri standard international nk'uko nabivuze. Hakaba indi gahunda dutekereza nanone gukora na tunakora ubu ngubu ireba cyane babana na rwa rubyiruko rutabashije kujya mu ishuri, twita se ifasha cyane cyane mu mibereho, economic empowerment y'urubyiruko hagati y'imyaka 12 na 35. Iyo gahunda ireba cyane cyane rwa rubyiruko rutagize amahirwe yo kujya mu ishuri, cyangwa se ruri mu ishuri ariko kubera impamvu z'ubukene, kubera impamvu z'ibibazo bitandukanye bashobora kuva mu ishuri. gahunda rero iyo ni ya gatatu. Indi programu ya kane y'ingenzi ni gahunda y'uburenganzira bw'umwana cyangwa se right to protection, ireba yuko ibikorwa byose ikurikirana ari ibyo plan ikora, ari ibyo kubaka ubushobozi, ari ibyo kubaka byose bikurikirana byubahiriza uburenganzira, amahame y'uburenganzira bw'umwana tuba twaremeye nk'igihugu kubahiriza.
Nyamara nubwo inyubako zubakwa muri iki gihe, hari igihe banyiri kuzubaka batita ku kibazo cy'abana bamugaye. Bamwe mu bana bafite ubumuga twaganiriye biga ku bindi bigo aho mu karere ka Bugesera badutangarije zimwe mu mbogamizi bahura nazo kubera ubumuga bafite.
Nanone mu kwicara ahantu hagufi ntago nashobora kuhicara. Ubwo urumva biramutse bibaye ngombwa ko intebe iba ari ngufi cyane, iyo ntago nayigiraho ngo bikunde. Ikindi nanone kujya kurambura nk'akaguru binsaba kugaterura. Ubwo nicaye nk'ahantu hegereye nk'igikuta nk'ahangaha, ntago nabona uko ngaterura kugira ngo nkajyane imbere cyangwa nkagarura inyuma. Ibyo ni ibibazo ku bijyanye n'uburyo umuntu ashobora kwicara muri class. Nanone urugero nko mu gukaraba, ntago nakunama ngo akaguru ndwayeho nkore kumana. Binsaba gukoresha ubundi buryo nkicara nko ku ntebe, ariko bitabaye ngombwa ko mpita nunama kuko ntabishobora. Ibyo byose ni ibibazo tuba duhanganye nabyo.
Njye mfite ubumuga nyine bujyanye n'intoki, ariko nyine ubwo bumuga ntago nawuteye n'ikindi nyine niko navutse. Iyo ugiye usanga nyine ngiye ibibazo nshobora guhura nabyo, wenda ari ukuba wenda ibintu nyine bijyanye wenda no kuvoma se, wenda ukajya gusanga nyine simbona nyine ugasanga nyine birangora cyane, riba nawe gufatisha ukuboko kumwe nyine usanga hari ikibazo. Ikindi wenda nashobora kugenda nyine mu nabyo ni ibibazo, wenda nko kuba nyine nakinana n'abana nyine umupira ngiye nkunda futa, ariko nyine iyo futa ujya gusanga nyine ugasanga te nyine kwa bakoresha imbaraga nyinshi, ugasanga nyine wasunika nyine kwiramura bikaba ikibazo, ugasanga nyine oya nyine ndaguye nyine ugasanga mvanyemo nyine mvune.
Uretse izi ngorane bahura nazo bitewe n'imyubakire cyangwa ibikoresho byo mu ishuri nk'intebe n'ibindi, aba bana bafite ubumuga banifuza ko ibibuga by'imikino byabamugaye byakwirakwizwa mu bigo byigaho abana bafite ubumuga.
Mu kiganiro cyacu giheruka twababwiye iby'abana bakoreshwa imirimo ivunanye rimwe na rimwe ikanabaviramo ubumuga. Mu karere ka Huye hakaba havuga abana bajyaga batama ishuri bakajya gukora mu birombe. Nyuma y'uko iki kibazo ubuyobozi bugihagurukiye, bamwe muri aba bana bakaba barasubijwe mu mashuri yaba abanza, ayisumbuye ndetse n'ay'imyuga. Jean Baptiste Ndayiragije arakomeza.
Hirya no hino mu turere hakunze kugaragara abana bata ishuri bakigira gushaka imirimo ibaha amafaranga. Nubwo iyi mirimo akenshi usanga iba ivunanye itajyanye n'ingano y'aba bana, usanga bamwe mu babyeyi baba bashyigikiye ko abana babo bayikora. Imwe muri iyi mirimo usanga ari ikorerwa mu birombe cyangwa mu mirima y'ibyayi, ibisheke n'ibindi. Mu murenge wa Kabacuzi hafashwe ingamba zo gusubiza aba bana mu mashuri. Uyu akaba ari umwe mu bafashijwe gusubira kwiga.
Ubu ingamba nagarukanye nuko njye numva ntakongera guta ishuri ngo numva nzakomeza niga mpaka ndangije amashuri. Numva ndangije amashuri nakwiga nkagera ku rwego rwo kuba meya.
Mu bana basubijwe mu mashuri hakaba harimo abiga mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'abashije gukurikirana imyuga itandukanye. Aba bose bakaba bagira inama bagenzi babo yo kutishora mu mirimo ivunanye. Naho ubuyobozi bw'akagari ka Butare gaherereyemo ibirombe aba bana bakunze kujya gukoreramo, bavuga ko iki kibazo cyari imbogamizi ikomeye, ariko ku bufatanye n'umuryango Sipetra bakaba babona iki kibazo kigenda kigabanuka. Uyu ni Uwanyirigira Plautira, umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari.
Mu gihe cyashize hari abana bavaga mu ishuri primaire bakajya mu bisimu gucukura amabuye y'agaciro, ugasanga abenshi bari n'ibitiyo, amafaranga bavanamo nta kintu bamariye, ni udufaranga dukeya bakorera ako kanya bakaturya, bigatuma batiga, bigatuma bataba n'abana mu rugo.
Ku ruhande rw'abarimu nabo basaba ababyeyi kutabaharira uburere bw'abana ngo kuko iyo umwana avuye ku ishuri uruhare rw'ababyeyi nabwo ruba rukenewe mu gutanga uburere.
Noneho ukabona ni nk'umuco, niba umwana aravuze akabona se arimo acukura akumva ko nta wundi mwuga agomba gukora, ababyeyi nabo bagomba kudufasha kuko uburere bw'abana ntabwo buzava ku ishuri ngo umwana najye mu rugo nibamureka usange bwa burere bwo ku ishuri ntacyo buri bufate.
Imibare igaragazwa n'abarezi yerekana ko byibura mu myaka yashize umwaka wajyaga gushira abana bagera kuri 20 aribo bataye ishuri ku kigo bakajya gukora imirimo ivunanye. Impamvu zagiye zitangwa mu maraporo atandukanye zagaragaje ko ikibazo cy'ubukene kiri ku isonga ku byatumye abana bata amashuri bakajya mu mirimo ivunanye ndetse n'abandi bakajya mu muhanda cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Uyu murenge wa Kabacuzi ukaba wubatsemo ibigo by'amashuri bigera kuri 7 naho abanyeshuri babyigamo bakaba basaga 5,000.
Nyuma yo kuva kuri iyi nkuru, reka mwese mudukurikiye tubature iyi ndirimbo. Umuhanzi uherutse kwegukana irushanwa rikuru muri muzika hano mu Rwanda yagize ati Byukusenge. Jay Pauly Hamka uswali kabla ujaswaliwa. DJ Khalifa John Chitika na Brits iniko sora kumiriza iminota 2 gusa ngahumura amaso yawe nicyurora uko wasize Kigali mu minota yashize nika yuko tari kuyisanze ngonyomoza ibi niki ko taxi shitan kuma na transport bikomeye cyane ubu ntinzehe kuko mu gihe ni cash nange ndabibonye gikumisi nishoboreye kandi rege ngereyo twabakoboye twabifashe n'isomo baba hasira bo kumurwa nawe kigoheka baba hiki basinduka bakaryama batinze twambara isatari by'umuri mbaru kujyana n'igihe dore byarakase nakase he yarahombye uruganda mu cyamunara harabunuza subira kwisuka barazamuka umushori shori yo ntabona wajya kumanuka ni nk'inda timenye nzihiri ngo utwonge kivyange narabayotse ngwane no kwikora ku munwa ukuramba n'ukuramuka nkore nkubagurike ngikero staff sinitaye ku mwana w'umuntu erisha dazakora tukumye ku ikaramu wino n'isi shira zongera nzi neza yaguhaye ntawupaka n'usambara ubusa uzasagamba till you die webyuka usenge rinya amafi mu itaka
mabwiza sinanze agasuzuguro niko nashaka iyo nza kumenya ko ariko bigenda nge simba naraje aha mabwiza sinanze agasuzuguro niko nashaka iyo nza kumenya ko ariko bigenda nge simba naraje aha
2005 ninjira studio bwa mbere kubika pyama beef na maden kugamateka koreje niko cha bisi bitumwe pesereza keto survive for mine rifari kura micro sinari kusa wenda mogoza cyangwa ngo nze mu bitopato nka umva Jamaica naje nono mankina remvugiriza induri bisambo za namagana bihemu nshikuzaro hayo kutwaba senjeye Yehova kumva vuba zanza yirwa zari zari henuye zigahaba kuri ubu barahinda umushyitsi simbabeshye dore kagahuru kwavugaga kakongotse tumana wa muzika forget about the past kwara manyari kibyo nakashize kuri ubu wakeka ko ari man and fam I was a hustler still the charity street struggler I respect you fast not forgetting the media ntabyera ngo de vru mas nizi nsinegete mo you talk about us the more we work harder and I know Wante nyeri yacu isaka Kumbariri mpiru rukundo munyakire nanje Ahi ni jamani nshaka kuwa tafutaya Zichane kuchiraha na uzami mbyacu Kusa hejuri imba za chamarira za bashoka
Ubuzima bwiza sinanze Agasuzuguro niko nashaka Iyo nza kumenya kwa riko bigenda Nge simba naraje aha Ubuzima bwiza sinanze Agasuzuguro niko nashaka Iyo nza kumenya kwa riko bigenda Nge simba naraje aha
Oh man, nurora kabawe tudatuje Ndi nk'umuhungu warase Ndimisha amavi mu itaka Nkubise manga hasi ndanaboroga n'ijwi rirenga Si igifaransa mvuga cyangwa si urusungu noneho Ndasakusa mvuga n'imigani y'imigenurano Nta kindi nshaka nkeneye impindura isi ya none Mbona n'abatubwiriza kuba nk'aho turabambuze Nubuhe muririmbyi muri mwe wazanye impinduka Uretse kudusiga icyasha nk'aho ari bo mana sibo Nirugira utugenganiga Sinibagirwa ungiriye nabi ndanota Shive mfite nyinshi mwese mbafite ku rutonde Nimwanesheje umutwe ngo nibagirwe street Saminja zirira zitazi impamvu ziri matimba Ku minsi y'igisambi ba 40 Ariko bo mbagejeje mu 400 Si ngombwa ko bakora mu mifuka Ndavuga na babandi baba bicaye mu biro Kuri laptop na telefone umutungo ukanyerezwa Sasa ngo mvuge yego ntago ngenda cyavuga hoya on doit parler jusqu'à ce qu'il nous respecte lion dit dessert on doit même nous sacrifier pour toi hip hop njana yo z'umutima gacha I'm with you till the end of time
sinanze agasuzuguro niko nashaka iyo nza kumenya ko ariko bigenda nge simba naraje aha sima pisa sinanze agasuzuguro niko nashaka iyo nza kumenya ko ariko bigenda nge simba naraje
yo KGL baby Jay Pauly Top Gang Hey yo Licky Fireman, what's up, my boy? Tough gang, tough gang, tough gang.
Twizere ko abakunzi b'umuhanzi Jay Pauly banyuzwe n'indirimbo. Hirya no hino mu tubari n'utubyiniro two mu mujyi wa Kigali, hagiye hatagurwa abana batarageza ku myaka y'ubukure banywa ibisindisha. Iki kibazo kikaba cyarahagurukiwe n'inzego z'umutekano. Izubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse na ba nyiri business z'utubari, utubyiniro na za hoteli. Jean Baptiste yari atubereye mu nama yahuje izi nzego zose.
Iyi nama yahuje polisi y'igihugu n'abafite utubari n'utubyiniro bakorera mu mujyi wa Kigali. Iyi nama yanagaragayemo umuyobozi w'umujyi wa Kigali n'abayobozi b'uturere dutatu tugize uyu mujyi, dore ko ari nawo uvugwamo cyane ikibazo cy'abana bategereje ku myaka 18 bajya mu tubari n'utubyiniriro bagafata ibisindisha.
Kandi bishimisha polisi iyo akabari kafunzwe.
Ku bwa Deputy Commissioner of Police Dan Munyuza, umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa bya polisi, ngo abafite utubari bagomba kurinda abana ibisindisha. Munyuza avuga ko uretse kuba ari itegeko bikwiye kuba n'inshingano za buri munyarwanda.
Ni iki kibazo kirebwa? Ko kugira urubyiruko rwiza rwatojwe umuco, ufite umuco twese nk'abanyarwanda, ndetse kikanareba n'abafite izo businesses cyangwa nightclubs mu mujyi ndetse no mu gihugu hose.
Hagati aho ariko, ba nyir'utubare bo bavuga ko kurandura iki kibazo bigomba guhera mu miryango. Bakavuga ko ababyeyi aribo bagomba gufata iya mbere mu burere bw'abana babo kugira ngo batishora mu nzoga bakiri bato.
Njyewe mbona hari aho abanyabubari baharirwa ikibazo cy'abantu banywa inzoga, ariko bakibagirwa ko harimo n'ababyeyi cyangwa se mukuru w'umwana ushobora kumuzana ariko akayigura twe ntituri mu serivisi ariko akaza kuyimuha. Ntago ari urugamba twarwana twenyine, kuko cyane abana nta nubwo mbishyira ku bana b'abakene, abana b'abakire nibo bakomeye, nibo bakomeza n'ibibazo cyane. Numva rero ko ababyeyi bakwiye kubigira mu ruhare.
Igitekerezo cy'uko ababyeyi bagomba gufata iya mbere mu kurinda abana bajya mu bisindisha n'ibyo by'abwenge kandi birashimangirwa na bamwe mu rubyiruko ruri mu kigero cy'imyaka y'ubukure.
Ababyeyi bagomba kumenya abana babo. Umunyakabari abari muri business ntago azareba ngo uyu nguyu n'uyu nguyu, oya. Kandi ntago avuga ngo abana babacitse ntibamenye uburere bw'abana babo. Ese umwana uri munsi y'imyaka yo kujya mu kabari aba yakuye amafaranga? Cye niko mbyumva.
Guha cyangwa kugurisha umwana inzoga cyangwa itabi cyangwa kumukoresha mu icuruzwa ryabyo bihanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 3 n'ihazabu ishobora kugera kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda.
Reka dushimire cyane mugenzi wacu Jean Baptiste kuri iyi nkuru, tunakomeza tubasusurutsa mu ndirimbo yitwa Coup d'état y'umuhanzi Bull Dogg.
Zaba bimeze bite ku munsi wo witeka, bizaba ribicika ku munsi w'imperuka.
My time baby.
Bande manic, rap master from the skies. Dava menyesha ko mwarapa mwagira ndi nyinjya mwampa muri hip hop nyarwanda. Ngaye mbwa zotomba ngo zanjye zitagira amenyo. Ifuku
tumu muheno abasa mamu gachino bacuruza munyu cyangwa inyanya naye bitanye n'injana bajye bazikana nitwahangana abana n'icyo kina nyina na banyina sindera dica notorious mumenye everywhere babwire ko induri tarwana n'ingoma babwire ko ikikuzanye ari ukwisubiza ibyo wari warambuwe karungu yariwe isari yatumaze misoni twakoze ikosa yo kurya uburozi mu rugendo tuva ikuzimu va murayi nyabugenge n'ubugenge bwayo gusa ubwacu ntibusanzwe ntibusa n'ubw'ibiza hiranda papa azi pirata amaso araje agese imutwe inkuru z'ikigali zivuga uko zitari cunga sana funga mudomo bono fata kuva tusomo va mu bikundi by'amanika Sangichanka ndishuba gari mu gihe kimeshe sinera peti sirtyo zirima gasenda zinde bari babazi ngo ni namera simekenye bayonet mu mayungu yu shisho ye karunga fumba tie masotera na sekari kuje pozo mortel eke es chonko tay nishnal nishna makulika kome morana turi muri hut hutusa is cost matata amwe ni yongi yombuka jirango yatererejwe mungu ni sakaje gari mukarwa gatagira ibanga mutoto nyici zirikara zitajya zijya agaragara ndasiga nganasigariza kandi sindo gandaragura nkayembeshimana zezi nibamba kare nibambura igicuku kinishe kugira ngo menye icyamagina kina turi mu gicuku
cy'uko kwibyimisi mbona bidasanzwe
Rosari sama tachango i Kristu na chibumba visa na obali mukaga karima kagambane mugongo mugari mechera abana mugane muzanira ibitendo dumwe utisukirwa umwanya tuganire umuntu cicibu mugira impamvu nayo gutya abasaniza abantu urarwana n'ubusora gocera ikiwikira mwiza wambara imihembe ihenze n'imitako y'izahabu ngaha amaso wayasize ushaka kuyahindura ukundi urarushwa n'ubusaba kurarikiraga barakuzinutswe propaganda nazanye nayizanye kugira ngo bakwamagane bakwange bakwangishe n'abandi sindi mana rurema sindi n'umwana wayo sindi na sekibirusuferi wazanye urwango mu bantu mu rugamba ndi kumwe na Esther hamwe na Fisto ndi hamwe n'abasangirangendo bo mu byungo bya Kayove hamwe na TG bamoja na DJ B na Don Pack the Captain muri Big Town biremewe
se kwibyimisi mbona bidasanzwe
Bakunzi b'ikiganiro cyacu rero nyuma y'indirimbo twizera ko yabashimishije reka duce muri bumwe mu butumwa bw'abatwandikiye aho tugiye kubuhera ku bwa Assumpta uri mu Bugesera aho yagarutse kubijyanye no gukoresha itumanaho bikaba bishobora kurangaza abanyeshuri ntibige neza akomeza avuga ko ariko ari byiza kurikoresha mu gihe biri ngombwa nko mu bushakashatsi n'ahandi Undi watwandikiye witwa Josephine utuye ku Gisozi akaba yiga mu karere ka Nyamagabe. Josephine yagize ati Imana ihe umugisha ababyeyi bita ku bana batarobanuye. Akaba yaranashimye gahunda y'icyumba cya Masenge aho avuga ko yakagombye kubera abandi urugero. Oh, Clarisse Uwimana utuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga nawe yatwandikiye ashima cyane ikiganiro heza ngo kuko gifasha cyane urubyiruko n'ababyeyi guhindura imyifatire, akaba yifuza gusura aho dukorera tukaba twamubwira tuti ikaze.
Uyu munsi reka tugusoreze ku bwa Alex nawe akaba ashima cyane ibiganiro byacu n'uburyo bifasha urubyiruko mu kuruhwitura haba mu kwiteza imbere no kwirinda ingeso mbi zirimo kunywa ibiyobyabwenge, kwiyandarika n'ibindi. Nyuma yo kudusabira umugisha ku Mana, akaba yifuza ko twamufasha kuzamura impano ye y'ubuhanzi, tukaba twamubwira tuti azifashisha adresse zacu maze tugezeho ibihangano bye.
Nshuti mwarimu kuri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi turabashimye cyane. Tukaba tugisoreje kuri ubu butumwa bw'abatwandikiye, tunabibutsa ko abashaka kutwandikira mwakwifashisha telefone nimero 07788537951 ku bakoresha MTN ndetse na 07 22 21 53 87 ku bakoresha umurongo wa Tigo. Kuri internet mwatwandikira kuri hezacyane@yahoo.fr cyangwa mukadusura ku rubuga rwacu rwa Facebook mwandika Heza Program. Iki kiganiro kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro, mukagikurikira kuri radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika.
Tubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda Radio Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho aho muri hose. Muri studio mwari kumwe nange Vete Musabye Maria ndetse na mugenzi wanjye Olivier Sati Basumba ari nawe waruyoboye iki kiganiro. Bye bye. Ah, hey, ah, hey, ah.